Yo, 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 this is DJ Kick, the top, not the top DJ in town. Them call him DJ Kick, the Mateke guy. Follow DJ Kick at all media platforms, Instagram, Facebook, YouTube. Follow at DJ Kick.
Apana kucheza na muntu kona nema.
DJ Kick 254.
Apana kucheza na muntu kona nema.
Cutting Cutty Entertainment.
Nema ya baba.
Of melody from Big Brand Ministry. I'm chilling out with DJ Kick, DJ Kick, DJ Kick, DJ Kick, DJ Kick.
Mama anafanya nema kwa wale anapenda. Jumana ananipa salama. Mimi niko mchaguliwa toka tumboni mwa mama, mwa mama.
Cutty Cutty Entertainment, that is DJ.
I release the blessings, no more shame and pain. It's a happy day in the end, you believe it, say amen. I release the blessings, no more shame and pain. It's a happy day in the end, you believe it, say amen. Amen, 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 amen.
Now hear this.
Sit down. no rules till the day present. If I just take a lesson, this will come like a
man. I'm DJ Kick, the boo stand up, oh DJ Kick, the boo stand up. Next baby stand up.
Mwangu ni mgonjwa, nataka dawa.
Show ambole.
Nimeugua siku mingi, nikuwe sawa.
Tule.
Sijalipa marenti renti, nataka dawa. Juu, sina hata masenti senti, nataka dawa. Na, sina hata managementi, nataka dawa. Oh, lodio, lodio, lodio. Mungu ponya samido, samido, samido. Oh, lodio, lodio, lodio. Nito elevo ya kilio, kilio, kilio. Wananita mizumbu kumbu, nikila migu ya kumbu. Tena wengi wananishuku, eti mimi wizi wa kumbu. Wanengeta na tukuduku, maneno yao kweli chungu. Nataka dawa,
dawa, dawa.
Yesu ni dawa,
dawa, dawa.
Nataka dawa,
dawa, dawa.
Yesu ni dawa,
dawa, dawa.
Nataka dawa,
dawa, dawa.
Yesu ni dawa,
dawa, dawa.
Nataka dawa,
dawa, dawa.
Yesu ni dawa,
dawa, dawa.
Alo, malo, Yesu maro, maboko likolo, 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 Yesu maro,
alo, malo, Yesu maro,
maboko likolo, 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 Yesu maro. Kiboko, kiboko ya, Yesu kiboko, kiboko, kiboko ya, kiboko, Yesu kiboko, 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 Yesu kiboko, kiboko, kiboko ya, kiboko. Nataka dawa, Yesu ni dawa, nataka dawa, Yesu ni dawa, nataka dawa, Yesu ni dawa, nataka dawa.
Tanuka hii ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie man si utaipoteza. Aitaki asira pole pole beat ni kuibembeleza. Hii ni tofauti man, hii ni ya embeneza. Anduka nayo cha cha cha.
Meanza na uko kwa kiti mnakoseanga sana. Unayepa church akikubariki mnakoseanga sana. Ujacheza gospel tumeweka tiki mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti shetani anishiki na mtoreanga sana.
Cha cha cha. Vibes imeja cha cha cha. Hapa tuna pa pa pa. Shoot shetani pa pa pa.
Bitamka hii ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie man si utaipoteza. Aitaki asira pole pole beat ni kuibembeleza. Hii ni tofauti man, hii ni ya embeneza. Anduka na cha cha cha.
So weka mmoja mbele na upige kelele na utapanishe mkono zako na kimbele mbele. Hizi style ziko mingi kama mchele na juu tuko na Yesu tuko na baraka tele. So ukiona tukidance wokovu imetupa a second chance. Na venye tuna raise hizi hands ni tumefurahi hapa hakuna demand.
Hindi yo feeling mina sika kujump to the ceiling. Nimeokoka, acha niulize, what about you?
Na kuokoka do you know? Sikucheza chini, sikubo. Nikuamini yeye ni mso. Na si udansi, go.
Cheka hi, ni kama nimepanda cheo na ito mwenye kiti hi. Ama nimepita teo nasikia niko fiti titi. Furaha ya winners hey, furaha ya Jesus hey. Nimeomba sana na Mungu amejibu, niko na furaha kwa roho hey. Nilikuwa mgonjwa na kanitibu, niko na furaha kwa roho. Venye nilianza si venye nitamaliza, niko na furaha kwa roho hey. Level after level.
Tuko na morning star, tuna style up. Check him move, dance na mastyro. Blessing ni mob, zina pile up. Yani tunapa kushinda pilot. Na feeling ni kailu kam na message ya titing, confirm you have received. Enye ku get God, get the best thing ni shy achieve.
Maya
na flavor una furaha cheza maonyeshe vile Yesu amekuweza. Say it's okay, it's okay, kutoka na jasho, it's okay, bendera ya Yesu ipepe ipepe ipepe.
It's okay, it's okay, kutoka na jasho, it's okay, bendera ya Yesu ipepe ipepe ipepe.
Yes sir, this is Shadow Melody from Big Run Ministry. I'm killing out with DJ Kick, DJ Kick.
moyo wangu wa mtukuza Bwana.
Allow me to be free. Kama ni shida, bad vibes, depression, wivu, achani
dance, achani dance, achani dance,
achani dance,
achani dance, achani dance, achani dance.
Kila mtu dance,
kila mtu dance, kila mtu dance, kila mtu dance.
I just wanna dance with my lord, I just wanna dance with my lord. Nikibash vile dasa zimeshika, Holy Spirit amenishika. Kidaudi hizi ngozi tararuka, watesi na marogi si wataanga ika. I'm going bananas, nimejibana na ye. I'm going kuku na cheesy my friend. Yesu suluhisho kamili, kuja kwake achatibu. Kani tumetoka, ni God plus energy. Ukinipata na fura, allow me to be free. Kama ni shida, bad vibes, depression, wivu, achani dance,
achani dance, achani dance, achani dance,
achani dance,
achani dance, achani dance, achani dance.
Kila mtu dance,
kila mtu dance, kila mtu dance, kila mtu dance.
I just wanna dance with my lord, I just wanna dance with my lord.
The more wanna bonga, the more mina songa. Stuck in stress, I just wanna dance. Mabaya na lenga, jungome menoga. Yesu ndio alpha na tena omega. Nili kwa mini sahi mini meja. Sasa na amini Yesu na jenga. Bade na je, zote na lenga. Kono kwa gia na gari na songa.
Mbali tumetoka, ni God plus energy. Ukinipada na fura, allow me to be free. Kama ni shida, bad vibes, depression, wivu, achani dance,
achani dance, achani dance, achani dance,
achani dance,
achani dance, achani dance, achani dance.
Kila mtu dance,
kila mtu dance, kila mtu dance, kila mtu dance.
I just wanna dance with my lord, I just wanna dance with my lord.
Yeah.
amenibariki, amenifanya niwe namba moja, amenibariki, amenibeba kati ya wale, amenibariki, amenifanya niwe namba moja, ameni
and Paul from Big Brand Ministry chilling out with DJ K, DJ K, DJ K, DJ K, DJ K.
Yo, mambo vipi watu wangu nguvu kama kawaida jerele patron mtu kuchinja chinja na wacha kiangaika. Nina vibe na DJ wangu wa nguvu, DJ wa power, DJ Kick 254, hatari mzee.
Kwa kasi mbele ya macho yao katikati amenisimamia nilipoweka nia amenipa na njia pasipo na njia amenisimamia nilipoweka nia amenipa na njia pasipo na njia amen
shot baba
Kegosho, hapa ni kegosho.
now hear this.
Seasons, wewe umekuwa nami, wanaponitenga, niwe unabaki nami kwa habi, menifanya nafaa kwa waku, meniweka naka, kama siwe ningekuwa wabi, kama siwe ningekuwa aji, niwe umenitoa kwa matope. Nashukuru, 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 for your love, for your key and everything you do. Nashukuru,
yes, mkozi anatosha, tosha, baraka ni napanga sita kosa, kosa. Yes, mkozi anatosha, tosha, baraka ni napanga sita kosa.
Merci, merci. Thank for your mercy, thank for your mercy. Najua uko nami, why should I worry? Kama siwe ningekuwa wapi? Kama siwe ningekuwa aje? Niwe umenitoa kwa matope. Fire, fire, umenipa nguvu nisonge mbele. Nashukuru, nashukuru, nashukuru. Shukuru, yeah, for your love, for your care and everything you do. Na shukuru.
Kati Kati Entertainment.
Oh, mercy I want. Jambo jipya mbele zako, hakuna kitu kinashindikana, na kila tu ambalo Bwana unajibu. You made up my life. Ni kweli umetenda, ni kweli umefanya, ni kweli unatosha, kweli watawala.
Yesu moyoni mwangu ameka. Oh, 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 oh kick. The who stand up for DJ kick. The who stand up. Next Vegas stand up.
Ninguém é alguém mais.
Que eu não quero alguém mais.
kila kona,
kona.
Mkono wake nitaona,
ona.
Itakuwa sawa kila kona,
kona.
Ataniponya nitapona,
kona.
Itakuwa sawa kila kona,
kona.
Mkono wake nitaona,
ona.
Itakuwa sawa kila kona,
kona.
Ataniponya nitapona,
uona.
Mtani
ona,
umwaka mtani
sikia,
this is my year, this is my year. Umwaka mtani
ona,
umwaka mtani
sikia,
this is my year.
Rafiki yangu,
macho yangu yatafunguka, masikio yangu yatasikia, kinywa changu kitakiri nitaiponya nchi yangu.
Asali maziwa umenipa mana kutoka binguni, wewe ni mkate wa uzima, wewe ni maji matulivu, tabibu msabibu, mti wenye matunda mazuri, umuyo kwanje kukuimbire, umiri kwanje kukudansire,
ukimwache nini takuinua, wa mwisho watakuangele, wanikacha siyo mkia, uko juu wala siyo chini. Nothing menifanya great, from grass to grace, kutoko chumwani we mwana, bigeti ya Tony Kabala.
Nikuimbie kwa sauti yangu, kudansie kwa mwili wangu, niruke kwa miku yangu, Yesu wewe rafiki yangu.
Macho yangu yatafumbuka, masikio yangu yatasikia, kinywa changu kitakiri nitaiponya nchi yangu.
Yemela Yesu wanga, binela Yesu wanga, belela belela belela, komboya Yesu wanga. Yemela Yesu wanga, binela Yesu wanga, belela belela belela, komboya Yesu wanga.
Kabila la Yuda ni baba yetu, hivyo na sisi ni simba. Usinicheze sharubu kure, wala usijaribu ati kuniroga, katu utoweza, mana liye ndani yangu ni mkuu kuliko adui. Chezea wengine, usichezea wana wa Mungu, taumia bure, taumia bure. Chezea wengine, usichezea wana wa Mungu, taumia bure, taumia bure. Mana si mimi, oh, ninayeishi, bali Kristo Yesu ndani yangu. Mana si sisi tunaoishi, bali Kristo Yesu ndani yetu. Yesu mama imara,
imara,
kwako nimejificha, nipo imara,
imara,
tena nipo sawa,
nipo sawa,
nipo imara, oh imara, kwa Yesu ni salama. Wakaweka na jiwe na walinzi tele tele, malaika walipotokea walinzi wote hoi hoi wakazimia. Walipotokea
mwezi. Mwanaume Yesu hayupo.
Yes.
Wameachiwa sanda tu. Kifo na kaburi havikuwa na nguvu. Mkuu wa mauti naye alisarenda. Kristo Yesu akatoka kwa ushindi. Siku ya tatu akafufuka. Akatukabidhi mamlaka na nguvu ili tukanyage kazi za yule mwovu. Kazi za nyoka,
kanyaga.
Kazi za nge,
kanyaga.
Kazi za nyoka,
kanyaga.
Kazi za nge,
kanyaga.
Majini na mapepo,
kanyaga.
Chuma ulete,
kanyaga.
Maskini na mikosi,
kanyaga.
Balana lana,
yote twende,
kanyaga.
Kanyaga,
kanyaga. Bila uluma twende,
kanyaga.
Kanyaga,
kanyaga.
Shangilia Yesu.
Yesu ma. Conquerors,
say,
we are more than conquerors.
Anything unataka, ask him anything unataka. unataka na usifisu ushosha mupata. Anything unataka, anything unataka, ask him anything unataka na usifisu ushosha mupata.
DJ Kid, now who stand up for DJ Kid? Now who stand up? Next Vegas stand up.